Wewe ni king.
Black Market Records. Hey, yo, clama. This bill. Mi guzia guzia nikidema in laws. Monas bandia waite shiro. Oi, alichitiwa na vidole. Oi, alipimpiwa vene limpola. Kauko kutu jibishi na mini kombali. Na fimbo ya mbali, wezi kula mbali. Oi, na sasa ni haso kuhaso kupambana. Alo, idenofia, we were born for one. Hapa kana hilo, idenofia. We was born for one, hapa kana hilo. Tunapambana,
pambana.
Tunapambana.
Nimengara medunga tu dhahabu. Na kumeja tu arabu. Wanahaka mahaka za ajabu. Taratibu nasongea. Kani pizi ni lazima tutabonga. Mi and them tuja kuwa tukibonga. Walifil kujifil likabidi nimesonga.
Idenofia, we were born for one. Hapa kana hilo. Idenofia, we was born for one. Hapa kana hilo. Tunapambana,
pambana.
Pambana,
pambana. Tunangangana, ngangangana. Tunangangana, ngangangana.
Ni sawa we ni kon, we ni kon, we ni kon. Ni sawa we ni kon, we ni kon, we ni kon. Nairobi ni chuo kikuu, na stinga kasongo. Majegi mahaga ni kikupa pasi yaka true. Na patelo na di, esu ni pedi. Ni mchit na masilva ni mpedi.
Idenofia, we were born for one. Hapa kana hilo. Idenofia, we was born for one. Hapa kana hilo.
Tunapambana,
pa, pa.